Delighter.
Take it slow, take it slow. Take it slow, take it slow. Sijue ni kuambie, ni kuimbie. DJ Lighter mwambie, arudie, iwafikie.
The Heart Grabber Master. Yo, unasikiliza hits kali za mtoto wa mama, Bahati tena. Wengine wananiita mtoto wa Diana. Na hii ni mix kali ya DJ Mkali, DJ Lighter. Yo, pull it up.
Kisabati kama mwana wa mitindo, si
mwani na mchumba yupo nyumbani. I like your style, I like your swag, baby. Uwendo demkali umundani, baby. Nimisha iki na kukubali. Ijepo mwani na mchumba yupo nyumbani. Hey, girl, appreciate your beauty. Such a cutie, I appreciate your beauty.
Sekunde mama, oh, kwangu kitanzi. Na zaidu shakubali hali yangu. Nyota pekee kwenye giza changu. So usije ukawe sukasuku. Love me, love me. Nimepata ubavu wangu. Na namini tunafanana. Nimeokota kiona. Kwa macho yako minajiona. Kama moyo wangu unakwenda mbio Na ukicheka ndo nasikia moyo wangu unapiga kama mimba ya miezi tisa. Wakisema tuwe ndani,
cheka tuwacheke hao.
Wakisema tupendani,
cheka tuwacheke hao.
Wakisema tufanani,
cheka tuwacheke hao. Cheka tuwacheke hao.
Kunikamata, tulive nana mama. Ni kama kapa, changu chako. Mikasa sukasa, girl you better than me. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. I see unavozungusha body.
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right. I go turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
It sounds so long.
You love
me, love you, give me love. So love, so love. My love, yeah. Nikuoya tele. Niko pabaya, moyo ushapenda tena vibaya. Umbo lako mambo mbaya, kwanza kitingisha nicho kupa mama. What will I do in a while without you? I would live without you, my boo. Bila wa udu, kicheza na dudu. Unavo kupenda, wanna give you good loving, baby. Jinsi navo kupenda, let me give you good loving. Good loving, baby. Acha wenye wivu waonge. Sisi bado tunasonga mbele. Jinsi navo kupenda. Let me give you good loving. Give you good loving, baby.
Cause wewe ndo nataka, babe. Nakupenda paka you know. Paka you know. Na wewe ndo nafuata, baby. Nakupenda you already know. Already know, hey. So when you see me coming, mbona ni kwe cunning, na roho yangu iko panning. Mbona ni pretendi, na siezi kweka mbali. Mbona ni pretendi, na siezi enda pahali. Wewe ndo nafaa kuwa wife. Material girl, wendo wifey, hey. Nakupa freedom mama. Enjoy my pezi, you're the illest mama. Kapa kazi na you know.
Give you good love, give you good love, baby. Jinsi na voku brenda. Let me give you good loving, give you good loving, baby. Wacha wenye wivu waonge. Sisi bado tunasonga mbele. Jinsi navo kupenda. Let me give you good loving, give you good loving, baby.
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Pakutua kwenye bate o bustani ya maua. Mwambie nampenda, ananisumbua. Mwambie nampenda japoka uchubua. Njiwa peleka salamu, salamu zangu. Misi na hali, naona mawingu. Nyota nyota mwezi, kizungu zungu. Hali soshwari, haki ya Mungu. Nimesha zama kwenye benzi, mwaneza sema nimepangawa. Mwabia sinyewezi, oh, Where are you, where are you, where are you njiwa?
Nahisi kama ni jana tumekutana. Mwaka 20 ndani ya ndo, ila bado nanikoshaga. Una machuo kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua, nakupenda zaidi ya jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua kundu masonga na wazuru mezaliwa, ila wewe ndo bora. Crushing over you, boo, boo, boo.
Me feel it, love me, make me love again. When I knew I tend to live out of my heartbreak, my pins on a shot, me na wopa ku repeat again. When I'm with him, I'm a woman, I'm a man, I'm a kuruma, kuruma, kuba, when I got a moon, I get a numia. I gave a cool love in and I gave more than my heart. But I'm a baby, we were never, and they can never ever.
I'm a slave in love.
Come now, bye.
Yeah.
Oh,
na mini vimbe kidogo. Oh baby, sini peki sogo. Baby, kwe kwe njagala.
You should be the one. You should be the only. You are number one.
Number one.
Never leave you lonely.
And baby, girl, you're the one. One I know. My number one.
Treat me like a lady.
Yeah.
baba, them call me Arrow Boy. Hey Mungu Baba, kijana wako tena. Ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Oh Mungu Baba, ni mtoto wako tena. Ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Ila, naanza na shukurani, bilo menijenga na mambo flani. Baraka tele, umenijazi ya sahani. Thank you Lord for my family. Thank you for beautiful fans. I pray they'll never see calamity. No, 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 yeah. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, grateful. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, I'm so grateful, yeah. Ila kitu naomba unanipa kesha nikutoke
aje.
Umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche
aje.
Nimeomba kanipa kesho nikutoke
aje.
Umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke
aje. Nikutoke aje. Nikutoke aje.
Dream DJ Lighter Mixes on Boomplay.
Baby niamini na kupenda. Hey, my love is true. Kwingine sito kwenda. Na nimekupa moyo huu. I wanna make you my wife. Auwe mama wa watoto wangu. Umestick in my mind. Ah, ni wewe tu. Baby kija nitenda watanisema. Utanimiza. Penzi ukiletema nimekupenda. Utanimiza. Tushanza fanana na wewe, oh, tutazikana na wewe, oh, you're the one that I love
na wewe,
hakuna mwingine
mimi na wewe,
oh,
you're my secret, 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 oh, baby secret, 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 oh. You're my secret, 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 oh. Baby, secret, 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 oh.
Download DJ Lighter Mixes on www.djlighter.co.ke.
Vicky Pandas.
Ushani kama tagana sina roho, hakuna kama wewe. Usiku silali sipokuona roho. Oh baby, wewe. Oh my dear, you are so special to me. Najivunia urembo wako sipimi. Na nikipata tutakula. Na nikikosa baby nielewe. Utena na kukunda. Mtunda siri zangu ni wewe. Tushanza fanana mimi na wewe. Tunashibana
mimi na wewe.
Tunabebana
mimi na wewe.
Tushanza fanana,
mimi na we.
Tunashibana,
mimi na we.
Tunabebana,
mimi na we.
You are my,
you're my secret, 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 oh. Baby secret, 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 oh. You're my secret, 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 baby.
Nushani kamata, na shukuru na vyo nipenda. Chunga kesho sije nitenda. Kisa mana nije kuondoka. Na siri ya mapenzi, tujuane wenyewe. Mindo wako nifunike hani, nisiende na mwewe. Unatembea na moyo wangu, uwe mpenzi. Bado wewe ndiye mwenye pumzi yangu, kipenzi. Na mama sinikose wangu mpenzi. Maneno yako matamu yalifanya kabisa nimezama. Na usijifanye wanipenda kumbe mpenzi.
nitahama. Oh, 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 nitahama. Nasema badae, usije ukanite na. Badae, usije ukanumiza. Nasema badae, usije ukanite na. Badae, usije ukanumiza. Unavyo nitazama na nikikosa nitasema pole milele mama nitakupara ah, na furahi unavyonielewa milele usijoka niacha na uzuri wako ulivyonichanganya siku ya kwanza nilivyokupata oh nilivyokupata na usijikuwa kama wale wakupenda leo kesho wana wale moyoni utanumiza milele ukitekwa na wale wenye magari na usijifanye wanipenda kumbe mengi wanificha nitahama usije ukanite na badae usije ukanumiza
DJ Lighter
Toto unapendeza kisura Urembu wako kulusha nifuta vibaya Hadi mine baki nikijichochea Mimi kwako nishafika Misi na wongo nataka nikwambie Na kupenda minataka kweli ujue Familia mpaka uko ukujue Mana mpenzi tunaenda Nataka tuende kwetu Tanzania Kamone baba na mama yangu Na baraka watupe Mwishaanza kukupenda Najua utakuja kuipenda Mimi na wewe tutaishi vema Hapo hakuna uongo Tamu sukari pili pili ni kali We mtoto mkali Ongeza madhari ni wewe Uli mapenzi matamu tukiwa kwa raha Mpenzi ongeza hamu tulile kwa raha Milele mimi na wewe Chochote nachotaka nitajitahidi nikupe Nikulizishe we mpenzi Upate usije tamani kwingine Kosea niweke wazi Usinichimbe misio kiazi Na hiyo ndiyo raha mapenzi Nilele yelele Mizi mwishaza kukupenda Najua utakuja kuipenda Mimi na wewe tutaishi vema Hapo hakuna uongo Tamu sukari pili pili nikari Na mtoto mkari Ongeza madhari ni wewe
Kuangalia na tayari ushajua kwa naitaka yo Mini mgeni huku na hata nikotoka pia sijayona kama yo Hini mpya na chuki unochako Unavo kizungusha roo yangu nairusha Hey nairusha Oh mama Nona kubamba na mfumbi Haya mambo ya naita yuyuzi Haya majimarefu Hawa ya wezi Chole sina mtoto mjini Kubamba na mfumbi Haya mambo ya naita yuyuzi Haya majimarefu Hawa ya wezi Chole sina mtoto mjini
Eti ukisonga na mitasonga Utakini kuse na isha koma Usiwe na wasi wasima Mimi nitafata unakufanya Eti ukisonga na mitasonga Na ukinipa pia sitakata Usiwe na wasi wasima Mimi nitafata unakufanya
siachi Pokati siachi, siachi Paka jua lichomoze Ila sasa limetoka situ liote Ninataka ni pokati siachi, siachi, siachi Paka jua lichomoze Ila sasa limetoka situ liote Mimi na wewe Mimi na wewe Mina hisi kama kuna sababu tunakutana Mana tunaendana Mambo mengi tunalingana Minawe Basi taratibu sinikanyage Nguo yangu usichane Nia yangu sombaya Nachomba nafasi mkujue oh, Haya mambo yanaita jujuzi Haya maji marefu Hawaya wezi Ncho ule sina mtoto mjini Kuvavana mbubi Haya mambo yanaita jujuzi Haya maji marefu Hawaya wezi Ncho ule sina mtoto mjini
Lover boy, in case you don't know Si lover boy, oh no
Missy lover girl, in case you don't know Sio kama yule dem, oh no Na kama jiwa, anavyo pepea Roho yangu, unailema Sikumbatie hadharani Unipe ya chumbani
Wani moto oh, Wani moto Pete yangu Pete yangu Pete yangu Weni kama pete yangu
Pete yangu Pete yangu Pete yangu Weni kama pete yangu
Toka kwa jua njoo kwenye hema Wamekutesa sana mino chanda chema Na wapambe wale wasiopenda mema Wanatuombea vita sisi mchadema
Yani umoto hausini Na kwa maneno ya ulimi Nisho sadiki moyo kadupenda viwewe Basi kumbatie hadharani Unipe ya chumbani
Wani moto oh, Wani moto Pete yangu Pete yangu Pete yangu Weni kama pete yangu
Pete yangu Pete yangu Pete yangu Weni kama pete yangu
Stream and download DJ Lighter mixes on Boomplay Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Naeza kuwa tuka bilionea idea poa inakaa mingine ukuja kipotea ama nikuwe banka Nikizi shika ntachorea lakini paparazi atanishikia kwa thin Miupendanga beats ni utamani hata kusiprepare kudownload Zile freshi zenye sazi metokea na dumbala na mabits Sijui vile zilitokea nikishikiwa piracy
Sijui vile ndajitotea
Chakitukue serious bana Ntatokea kweli na vile music ya ati wow kwa unfair daily Lakini naona nikigrow vizi
hata wewe umeona nina flow vile basi producer leta beat producer leta pia na pamba real kusema kweli sijui naongea na nani mpaka sasa nataka mtu aniambie vile talent usanya coins okay. Ni god lakini yo beat come boy clap no pete black your confidence clap no pete black your confidence black kitu anakosa ni confidence clap no pete black your confidence man clap no pete black your confidence clap no pete black your confidence black kitu anakosa ni confidence clap no pete black your confidence attention me utakaitoke aitoke nimezama chini ya maji vitu zangu zote loki mapesta udhani bazenga koganja tisi soti najua kudunga vida bacheda aitosh akini meiva sijimbona na overcook natosha mboga kushibisha wadhi adi majuu nafaa by sign ianze kuitwa guru nikipanda stage nisikie wapi nuru akitangu nizaliwe nimepandanga mat ni 2020 bana simtua nilipie club maisha angu na skin kalangu wa imach rangi ya thao ina demand so much kaku fake accent cute glasses vitu ndogo ndogo ka for example did my uber driver just forget me today it's really getting late clap no pete black your confidence clap no pete black your confidence black kid wanna cross any confidence clap no pete black your confidence man clap no pete black your confidence clap no pete black your confidence black kid wanna cross any confidence
dj lighta
Pale mtaa si upiga risto Yo adi magidhazi utupata bestu Sa most of the time tuko mavitu Except mimi mini kona eve tu Sa nikona big tu nataka kuchapa story zao Mi tu napendanga kukanga tu nao Juma vitu nenda nangana peace tu Na maybe 2022 ndaza takuchana nao Anyway let's get straight into it Tuanze na kama wana kuanga ka big poet Okay miss jui kana jua lakini tu mina kuanga na beef Naenda kuja kumgis tu eh So kama tuneza kwa bestu stories imeshika tasimama na sema ya mjui mindo disha anajua tunajua napenda kujisikia karakta ya tene na nguza this year akinisikia walai nja kipitia na mia tasituizi chuo malinda kimbilia na ni beste wa mind kata nisikia na joka tanigonga ganji jusi chuangi beya bia na misi bambi ngogi bila kuchana batu kuna mugambi ya uchana usiku na mchana na ziki nice ya usema mbrayo let's get down ni mziki sikitu nafaku sinda ugingangana mugambi ya naizendadi utaa kuje na ufa base Alafa kumbuke aguna stage Brian buka mivi wono nasa tufanya njenji Mingu anataka kucheza ngoma zote kwa tenze Sushinda bass kiko tu bora tumejidike chawa bass Sisi hapa uwezani na sisi Hauwezani na sisi Sisi hapa kwetu Sunday na Monday zika sentu Si bora tumevibe ya kwetu Sisi hapa uwezani na sisi Hauwezani na sisi Tuko na ochi na ochi upenda madem Lakini madem wapendi kana ochi sana kako broke lakini akiwa maweng au madem apply ku join bogi bana bogi fiti kosangi kukuwa na kasena kase ujo kila mtu manze hizi ma area we kase ugonje kamara kadha lakini apendi dawa naeza shinda mwaka na malaria man najo unajuliza pedi ni nani ni John taki boy kana ndanga na maburungu nyumbani utu lio ni kabla lende na hizi zote sahi ni mtaf lakini anashikuanga na petty crimes kena siku alikimbizwa na karao bila mask anakimbia kwa tuzile za nuga nishika Atu join ubao saizo inampiga Akapatwa kulizwa timiu kwa nao kila saa Sisi hapa So shinda bass kiko tukura Tumejidike tawa bass Atu tuno sisi hapa Uwezani na sisi Hauwezani na sisi Tuno sisi hapa Kutu sandi na mandi zika sentu Sibora tumevibe ya kwetu Sisi hapa Uwezani na sisi
Lighter
Mekwa nikistudy mziki for a while now Jumekwa nikipenda ngoma tangu young wow To some point nikamini mini mkali wow Nafana nasema na kopi nyash na kali how Mina fitting ju brand ni different Tam nikaribishi ya mtaki mini trend In this case baba niko kazi usi stress Atia kuna kiti intaketi kwa kids chair Upole niko na usi mention ni tension Nimeambi wapo kwa reception Nasikia taka niko na potential huku Nafakujikaza nikuwe na connection tupu Mbona inashituwa na ndo Naanza pana Ama kuna mtu anataka tuku ni garash J.O. story nataka namba ya jealous Sim naona vile masauti ni badass Wild wild willies nadai kuja 10 over 10 Lakini nda kupata jiga there Ghost na gidi mtani cheza again and again Nadai ya mina niweke trend Nafa kujwa kamene mwakide unamuende Nafa kupiga kelele ndiyo ngoma itembe Bahanli ku DM pia kothe na pose During tone angesema misi mbi gospel Lakini nadai kuja juu Mina dai kuja juu Achani kuje juu Suwachani kuje juu tu
nothing comes easy. Nadai kupiga dizzy, nafaa kuwa busy na hii content. Juata I sound fiti, kutoa ngoma mbili, alafu ni kuwe cheesy na nipote. So kalonje mfalme na mo, najua mnijui lakini for real hakuna mado. Na pia hata kuna video, ah, bora mnaniona. Naifanya na simu kuna corona, kolongolo mnyanya shiti. Apostu hivi data kasi fiti. Nikifanya ngoma kali kali nizipost, na senya taziona ziad kwa TikTok. Ndo nisikike ngambo, ntajionea mambo. Lazima nijihando kimpango, nafaa kusaka support kitu kama collab. Otile atasema time bado, vivye natani push, ata siezi regret. Ngoma moja tu, italeta the rest. Shida ni kujiprove, sijika nitaweza. Ebu mtu anitumie namba ya Sam West. Eriko fanye ngoma zangu parody. Anite mzungu mituju nimesema meongeza calories. Mukami aniambie si rahisi kumpata. Jua kwa level fulani na mi bado naanza. J Blessing angekuwa kuzo yangu na kuambia, saini ingekuwa na tuzo ya video of the year. Mavixe na inge kuwa stress my dear, okay. Saimi ni simple boy, nita change my gear. Juna dai kuja juu, mina dai kuja juu. Acha ni kuje juu, siwache ni kuje juu tu. Lakina dai kuja juu, mina dai kuja juu. Acha ni kuje juu, siwache ni kuje juu tu. Mina dai kuja juu, mina dai kuja juu. Sasa tunadunda wapi, ntakuja straight. Nikitokea tu kazi, ntakuja late. Juna fakusanya group hadi, nafaku check zile kladi mintadunga. Nakata perform, tajua vile ntakuja. Nafaku piga patrol, nijue nani mtafuka. Nae kabla mabuda, wachanga mke nae mapema. Yes, I end the plan before nianze kujichocha. Buda, blaka nataka kusho vile ni ABC. Ikitu inatakanga ukwange na strategy. Singu mumvi, singu musi anatomy. Isibongi bora ujue mini G. Basi dance, break it down, break it down, yeah, bossy dance. Break it down, break it down, go dance, yeah. Break it down, break it down, yeah, bossy dance. Break it down, yeah, break it down. Ipatiko na energy different. Kwanye kuna mtu anataka ku social distance. Najua unafeel kucheza, break it down. Dunia iko karibu kuisha, so cheza kabisa. Cheza katika ka umejileta party. Na kawezi cheza basi jipeleke home. Na make sure ukifika weke ngoma kwa kaspika. Saiki kishika urudi kama we ni mnoma. Tell me are you in love with me or not. Are you coming home with me or not. Ipatiko na mambicho kuzo vinywaji za bure tupate pale. Basi dance, break it down, break it down, yeah, pussy dance. Break it down, break it down, go dance. Break it down, break it down, yeah, pussy dance. Break it down, break it down, go. So let me tell you about this little party. Hata sikumbuki tulikuwa na nani. Yote ungeishia lakini we utakange. And I didn't want you to come with me. I never told you, thought that you might be a little jealous. I saw this many faces, sikujua takani kweli. Anyway, lishika though ilikuwa fupi siku wa mini. Tukiapply kwetu, tukiapply kwetu. Kata shika. Dance, break it down, break it down. Yeah, pasi dance. Break it down, break it down, go. Dance, break it down, break it down. Yeah, pass it down.